kukhala ntombazane ngelinye ilanga kuzokhanya musukulila ntombazane amalanga kuzolunga musukukhala ntombazane ngelinye ilanga kuzokhanya musukulila ntombazane ungalahli themba kuYesu kukhanya beka ithemba kumdali wezinto zonke mamela kuzolunga noma ngingenalutho Jehova uyangihola emadlelweni aluhlaza wena qina njengentaba intlupheko izophela izophela ngobuyobo amalanga kuzolunga buzokukhala ntombazane
Kanya, musu.